meza pata meni. Na meza pata meni. Mambe, disine patonye. Mambe, disine patonye. Nasi mane nya debeni, jebeni. Odika sina pata meni. Nasi mane nya dubeni, jebeni. Odika sina pata meni. Akwenyi gabu isioche, akwenyi gabu isioche. Enyinaga na iso inazo, enyinaga na iso inazo. Nasi manenya jebenyi, jebenyi. Odika sina bata menyi. Nasi manenya jebenyi, jebenyi. Odika sina bata menyi. Akwenyi gabu isioche, akwenyi gabu isioche. Enyinaga na iso inazo, enyinaga na iso inazo. Bobo bongo, bobo bongo, bobo bongo, bobo bongo.
Igenti,
bobo bongo.
E ga anu ke si wele onye isi oje
gogo gongo
ka na akpo chairman
gogo gongo gogo gongo gogo gongo na meza pata meni na meza pata meni mambe isine patonye. Mambe, kesene patonye. Nasi mane nyadu benyi, jebenyi. Odika sina pata menyi. Nasi mane nyadu benyi, jebenyi. Odika sina pata menyi. Akwenyi gabu isioche. Akwenyi gabu isioche. Enyinaga na iso inazo. Enyinaga na iso inazo. Nasi mane nya jebenyi, jebenyi. Odika sina pata menyi. Nasi mane nya dubenyi, jebenyi. Odika sina pata menyi. Enyinaga na iso inazo. Enyinaga na iso inazo. Bobo bongo, bobo bongo.
Adeze ka di jakatalo, jakatalo, jakatalo.
Gwogwo gwongo.
Onye nubia.
Gwogwo gwongo.
Onye anebia ojo.
Gwogwo gwongo.
Anu enu abia.
Gwogwo gwongo.
Anu ane abia ojo.
Gwogwo gwongo. Gwogwo gwongo. Gwogwo gwongo. Gwo 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 gwo
gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo
gwo gwo gwo gwo gwo gwo
gwo
gwo gwo gwo gwo
gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo
gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo
gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo
gwo gwo gwo gwo
Dinki zizi abia ejo, nki ebo abia ejo, nki eta abia ejo, nki na abia ejo. Nyacho kumunye nine. Nonye bie suru juke na adamu wanyadu. Adi kwa numa no kata.
Gwo 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 gwo. Gwo 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 gwo.
Onye isi nwuna.
Gwo 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 gwo.
Apolo nna kwoko nne kwoko mwaka.
Gwo 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 gwo.
Fanyi ine agbakọba nwe nzukọ.
Gwo 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 gwo.
Onye obula ekwe eve na-ewu ewu. onye ọbụla
maka
na ọ na-amaka ebe a ka ụmụaka na onwe vasbe na-agụta onwe va nne a na-agụta nna na-agụta ụmụaka kaba nweziri nzukọ afa nwere oge a ka ada eze jibe mmeghe ọnụ wesi na onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya ọ ga-akpụtalili enyi ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka m nyaligolo enu enyi anya na-agagharị amalụkwe na anya bụ ada eze nna meza akpata meyi nna meza akpata meyi nwambe ese ne pata onye nwambe ese ne pata onye nani manu nya dube nyi chebe nyi odika se na pata meyi nasi manu nya dube nyi chebe nyi odika se na pata meyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ enyi na-aga na iso n'azụ ọgbọgbọ na si ma anyịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịka si na-abata m enyi na si ma anyịnya dube enyi chebe enyi ọ dịka si na-abata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ enyi na-aga na iso n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ oge na-ekwu ife a niile mbe na onwe ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụa n'ukwu elu a mbe na enyi bụ ezigbo anyị mbe wee kudi ejebe na be enyi wee je ga agwa enyi si ala eze ga-agbakwa n'ọfala eze ga-agba ọfala eze sikwu nya zie yi na ọ ngịga abụ onye isi oche enyi bụ esi mgbe nya kwuke n'ife ukwu ọzọ ọ si a na eze si nya ji ga ezie na ya ga-agba ọfala na ngị bụ enyi ga-abụ onye isi oche ya na mbọsị ị ga-eme ya bụ ife na achọkwa ka m ga-achọ ya achọ nọ nke ị ga-m onye kwụọra ndị ga-aganụ ọjị enyi nwụlịa nwụlịa nwụrị chachachasịa maka na ọ na-achọ bụ ụzọ ga-ezigbo elu na beze nso ka ọma na nya ga-enwe ike ji okwu ada eze nọ nna meza akpata meyi nna meza akpata meyi nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye na si ma anyịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịka si na-akpata m enyi na si ma anyịnya dube enyi chebe enyi ọ dịka si na-akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na iso n'azụ
enye na aga na iso inazo
na si mani nya dube enyi chebe enyi odiga si na akwata menyi
na si mani nya dube enyi chebe enyi odiga si na akwata menyi
akwa enyi ga bu isi oje akwa enyi ga bu isi oje
enyi na aga na iso inazo enyi na aga na iso inazo gbogbo gbongo
Kava pale sisi alnya von kata umbeni
bobongo
mbewe na ba
bobongo bobongo bobongo
weje ga gwam eze
bobongo
sia nembo sinya ga bi oku ada eze
bobongo
ese we sia nu biva dia ku
bobongo
asia nge kusikwa ni ikenge rapo
bobongo
Nyabiazia, if any of
Bobo Bongo,
Wallo
Bobo Bongo,
Kachimbosia, Lucia,
Bobo Bongo, Bobo Bongo,
the Vijipulini,
Bobo Bongo,
Tupo Jena Bing, Chiabagunita Sigo,
Bobo Bongo,
and we kiss the Gike,
Bobo Bongo,
and you say, I'm the kissy kissy while I jacket up. Every once in a gabu, you check out Gabunya, Wapuna, Yajaro, Kepony, Gina,
Bobo Bongo,
Bessia Banket, Banket, and a baggage, you see,
Bobo Bongo.
And you see, I'm Bang Bang Banapo, look at my jab. Not a good year, you to scare yourself,
Bobo Bongo.
You call it a chassis, and a check of ya,
Bobo Bongo,
Bessia, no Brunija,
Bobo Bongo. Bobo Bongo Bobo Bongo Bobo Bongo Bobo Bongo Bobo Bongo Bobo Bongo
Cavane Jesinoza
Bobo Bongo
Eni simbe nyaga sibenike gasibenike nam afadem eje sibonike na faga fam anokwa no ze fwe de me de madu na se weble abu na eje buta nya bibe enyi na feku mbe we kpo enyi sa na oma nku nke nya be enyi karelu nke ogunogo oka kata nya na echetu nya nwatinte Any way, Bombay, see again, Nature's open, I can agas he can.
Bobo Bongo.
But we see any, Yabiko, Caligo Luna, as we are known.
Bobo Bongo.
Anyway, see, I got the gunas when you got sick, and most is a legal nas, where I can fight your bosses up.
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo.
Mba magulu me ofu tikom 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 ko magulu na azu enyi
gogo gongo
owe ku enyi si anofu go nku e torogo nku nke magu na ya azu nya be enyi biko ke awelu na elili anya chi na aka we kedo enyi no nu ka okuli afu na m nye jidi aka we ligulu na azu enyi ka ba we na aga enyi si anke na eme ngi mo si so ka ba jebe jebe no ge na ba aga
gogo gongo
mbe we welu do nu we kedo enyi no nu
gogo gongo
Meligulu na azwenyi madana
Bobo Bongo Bobo Bongo Bobo Bongo
Kaka na kude bezi bemo
Bobo Bongo
Ezi nso Mbe wewe nyonu
Na meza pata meyi Na meza pata meyi
Enyi siya ese gene
Mambe Ise ne pato nye Mwambe, ise ne patonye
Mbe siamba
Nasi mani nya chebenyi, chebenyi Odika sina patamenyi Nasi mani nya chebenyi, chebenyi Odika sina patamenyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyi naga na isu inazo Enyi naga na iso inazo
Nasi mani ya jebehi jebehi Odika si na kwata mehi Nasi mani ya jubehi jebehi Odika si na kwata mehi Akwenyi gabisi oche Akwenyi gabisi oche Enyi naga na isu inazo Enyi naga na isu inazo Bobo bongo If I can you dog the way one dog I go 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 Kenya gabun is your chair chairman
go go go
as a will the will lose an affairs
go go go
well well all down no chinaka go 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 na ka se na nfa ju e bi na dai man go
go go
ya bun di bai
go go go
uno ga mana o yi mu duga mo si na efe nya bi na eduga kwa madu si
go go go
che hede ku ya
Nameza pata meni Nameza pata meni Wambe isene patonye Wambe isene patonye Nasi mani ya jebehi jebehi Odika sena pata meni Nasi mani ya dubehi jebehi Odika sena pata meni